way. At least I'm here, face rap again.
Exhaust me, Uganda. Call us mad, my name.
It's different, it's different.
Emily Junior, Emily Junior. Nyapagini, Emily Junior. Emily Junior, Emily Junior. Nyako, Emily Junior. Emily Junior, Emily Junior. Nyapagini, Emily Junior. Emily Junior, Emily Junior. Nyako, Emily Junior.
Love a dip, love a dip. Everybody, to enjoy my party, we get some happy. Abor medos in a living stone. Sipukua life, our style, style. I know you my life. Kendeza kutambla nange kwa gala. Wa rafiki zangu wateba wakira. Wale wanataka kutasa tunulira. Sweet melody, sugar mami. Oli sukari, olinga binjari. Tankwe misali tukubare sasi.
Emily Junior, Emily Junior. Nyapagini Emily Junior. Emily Junior, Emily Junior, Nyako Emily Junior. Emily Junior, Emily Junior, Nyapagini Emily Junior. Emily Junior, Emily Junior, Nyako Emily Junior. Kenda meri shunya nyako kudiweka. Niko wakani pei ngeda dong kenda kie. Nani pei ot, odo shidu shol. Nyako dwagi banga wedi bed. Mega uya para soya kwa para mitu in. We, adiza mi a face rapper. Big respect, arino lover. Yeah. Nyapagin ling kwar shala nyanya. Lingu pare kita kongnya emaya. Kiri kiru mi a del no adere. Kajo dwagi para de washu eni eno. Ma Emily Junior, Emily Junior, Nyapagini Emily Junior. Emily Junior, Emily Junior, Nyako Emily Junior. Emily Junior, Emily Junior, Nyapagini Emily Junior. Emily Junior, Emily Junior, Nyako Emily Junior.
Party yote tumeka pamoja. Tumeka pamoja tunapiga na Moss. Nyumba ya Moss tunaomba na moto. Oko mekuja mpata jifu na baki. Sasa tumetume naye banki. Fata kama unaweza kupata. Kada kama unamaliza kupanda. Va sasa leo umepata. Kalsumar face rapper. Exhaust me Uganda.